radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe jamwale moɗon eɗen goni e bete altinere noga e jeenayi lewru juin hitande 2020 yamde jeena ƴaɓɓirke silimaji sappo e joyi Ousmane Niali Bouɗɗo kabaruji ɗo Mamadi Keitata ɓoggui jande to ha bo ana wawi awede kasenna fayi e tawede gouvernement o ɓoyti coggu engrais hakkillaji remoɓe hana ceddi dongol landol so MDT holliti wiide ha bo ana wawi awede fa sappo e joyi yaade noga e lewru juillet masibaji ɗe wuddu leydi meɗen ndi gaɗimayɓe temere joyon e capanɗe jetton ƴiwde lewru janvier warde ɗo gonɗen joni ɗo ɗum funti ley to gannede ho commissaire oni kuminiɗo hakkille ɓiɓɓe adama en Michel Bachelet holliti yontere ƴaɓɓina nde fuɗɗitingol championnat national ana wondi e tadde saabe laamu o salake udditinde nokkuji ballon fiyeteɗe tawene comité scientifique covid-19 holliti wiide guɓal kuminigal piɗe ballon mali ngal ana wawi fuɗɗitinde championnat o ka himɓe jata ƴewude e ɗi woni sembe kabaruji beta ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani premier ministre hoorejo ministre en leydi meɗen ndi holliti ana heddi aniye muɗum wallirde engrais ley ko o joddi batu e remoɓe noga e joyi lewru juin du docteur Boubou Cisse jaɓɓi sotirinde cakour engrais ujunaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi ƴiwde ujunaji tati e temedde jeegom ujunaji tati e temedde jeegom e capanɗe jetti o taaɗi wadde ɗum e wi remoɓeɓe saabi kamɓe kaɓe kolliti wiide ɓe awi guese mabɓe gawri e mbambari yogode holliti wiide ko wiri rema haabo yo yalla fa heeɓa engrais o tan watta e guese muɗum neygu faɓidurɗe fam keɗɗen Ali Cisse Aminata Dial
fewde e murtere ndemoɓe rimo salade demal rimo hitane hikkane gouvernement leydi worfike caggal o jippini coggu engrais ngayɗi le e yiɗigol hedde engrais ngayɗi tan ndemoɓe ɓami aade rimude rimo hitane hikka Gawsu Koulibaly ndemo gonɗo kuccala
mi remi hectare ngaji tati rimo rowanen hitande hikka nde mi wawa ƴaɓɓade hectare goto e feccere mi rema rimo fa mi heɓa kalisi ko mi sooda engrais waɗa e guese am bambari kañi e gawri
nanguɗo ɗatol kuccigol e ɗatol gawsugol nuhu ndemowo gonɗo pesuba ka ɓami aadi wiide remata rimo hitane hikka saabi e juuɗe makko wakkati demal rimo ƴaɓɓike nuhum diallo
miɗon landinino remude ka caggal ko coggu engrais o ngabbi ko min jaltiti hen jippagol coggu engrais o hawri e wakkati mo awdirimo ƴaɓɓi sey so wakkati muɗum ƴaɓɓaki sannen min keddoraki guese rimo min ndemi e majje gawri kañi e mbambari
le e suudu CMDT to wakkati o humpintinde ndemoɓe woni ila kiñan cercle sikaso to hoorejo CMDT holliti wiide ndemal rimo ana wawi waɗede sappo e joyi yaade noga lewru juin fa hande baba berté hoorejo CMDT
CMDT ana andi nokkuji eno gorri golla rimo yo lebbi tati noon hitane ƴaɓɓinde nden misalu kiita remi fa noga juillet ndemal mabɓe ngal ɗum ɓuuri heɓude sannen
le e ngol foɗodirgol gouvernement leydi jippini adadu tongaji ujunaji temere jeɗɗi e ujunaji nayyi ɗi yo annino hedde le e ndemal koton hitane hikkane warde ujunaji temere jeɗɗi ton adadu oɗo ton ana wawi jippade kañi ndu le jonte garoɗe ɗum holliti wiide hoorejo goto CMDT to
sakiraɓe fa ɓeydora ɗon famuɗi kabaruji foɗo mbawi heɓiɗo ɗi dow numéro amen whatsapp 76 70 88 51 oɗon mbawi dundude mere mere dow numéro via mo 37 321. Civil en temedde joyon e capanɗe jetto mbara le wuddu leydi meɗen e ƴiwde fuɗɗode hitande nde warde ɗo gonɗen joni ɗo ɗi adaduji dokkama noga e jeegom lewru juin du ley tongane nde ho commissaire nations unis banggal hakkille ɓiɓe adama en holliti Michel Bachelet rafi ndenagu gonɗo o kañ e wayde jukkugo waɗoɓe torraji ɓe haaɗi civil en heɓude ndenagu le wuddu leydi meɗen ndi faɓidurɗen fam keɗɗen Aminata Dial
ley tongode hollitande aljumar ƴaɓɓinde Michel Bachelet holliti wiide ministre moƴƴini ɗereji ɗi tawete capanɗe jetti e tati cumuji gaɗaɗi e bonanɗo hakkude janñiɗi les région moti o ƴiwde go o lewru janvier warde noga e go o lewru juin 2020 la haute commissaire des États-Unis daraniɗo hakkeji yimɓe suppike guɓal fulɓe terroriste en kañi e dogon wonɓe e ley laddeji ɗi wadde ɗi golleji e ley wilɗo organisation onigène guɓal fulɓe terroriste en kañ en laati sababu mayde yimɓe temeɗe ɗiɗon e sappo kañi e capanɗe jeɗɗi e goho cumuli bonɗi tawe guɓal haaɓe ngal kañu en gaɗi kipanɗe sappo e ɗiɗi yimɓe capanɗe jeetee ɗiɗon keddiga hen madame Bachelet holliti wiide guɓe gonduɗe alkayda ɗe gaɗi bonannaji temedere e joyyi natoji e toñude hakkeji ɓinguel adama remme les région mofti o laatike wargol hoore yimɓe capanɗe jeegon e jeɗɗo yon nde tongande holliti wiide temeɗɗiɗi e capantati war hoo nokkureji bondi di habbetibe leydi Mali ndi ngadi le region mopti kany e segu l'organisation onusien andar de gouvernement o wado ko waye fufa jang e de era warta ndenagu kany e regul be leydi ndi sabi yimbe anakaja saria non holitri l'organisation onusien
Gubal semangal ana wondi e wadde botu balde didi to kidal to Bilal Aga Aserif ardi golleji mudon e wi horebe gubangal libbe jeegom fu be ngada de jonde fa be kulita golleji be ngadi le o botu tobbe kewde be kalta hala mudon hono golleji kaldal ngada ngal fala jam hebe ngal larme mu intinat o kanyi e golleji DDR alan kanya noga e jetti lewru juin du himbe be nyaw coronavirus nangi holtama wiade yo noga e jeno santanabe yo chapande taton e nayon neddo goto woni keddido hen be himbe be nyaw o nangi holtama wiade yo himbe kay tumbutu e bamako yude ko na le leedi med andi warde handen holtama yo nangi himbe ujinaji didon e temedere e debbe e jeddon santanabe yo ujinere e temene e chapande taton e didon be o accay yo temedere e sappo e nayon fa keben na famu do hin denturdo den e nyaw coronavirus an ko studio tamani hebe ne
studio tamani
hono nyaw covid-19 ora birta nge nyaw o ana wawi rabude e memondiral ana wawi hebude tebe wana memondiral fe jati kamar tutade e ko nandi e mudu misalu so nyawdo dojji ma dilli bange mada ana wawi rabude ma anden du ana mbawi rabere tebe e wana memondiral neddo fe kaakol fuugol nyawdo memi sa sala e memudi dun tilda mema gite mada ma hinere mada ma hunuko mada ara wawi rabede nge nyaw covid-19 o ana wawi wurde eruji kewdi do hebi fuf ka anden labal ana wawi rende e makko dun sabe so wakati fu eden kani tinnaade loten juude meden fa laba lotiren du gel hydroalcoolique ma ndiyan e sabunde
kabaruji gondi e acti covid e go hel acti covid fa be dur en fam do modon kedden Oumar Waygal Aminata Diallo e Fatoumata Kassé
min joto hedade heddujje amen joyidi do coronavirus kabaruji din garan yo wo do yangeji ngado jili liti meden di fa yotto yo lamburuji kany e kurtunguji tawede wiidi yimbe le hebobe o do nyaw idon wonde beedad le leedi meden di fu le deedo nokkule sayi he mudu wala fuddati ko tabaton no o do nyaw hani rentirede no dun wodi nyaloma handen o yoga yimbe le ban wonde waddon imma daraji fa pammina jamare de fa kebben famtade kede Aminata Diallo
kuyanka warti epijoji kurtinoji ko fatata lebbi didi jonin yimbe hewbe pandintini yagol mudum en e jangereji sabe nyaw coronavirus o ka wakkati joni o be kolliti wiide kulol mabbe o nyaw buytike hono no o neddo mo jabal halde inde mudum wirin kerdemo
ayon kluma daga
ko kedi ke ko be mbiko ngam min jial fehunde minen dum min birfitige do min gonno so wiya do kurtnoji wate fusina jope metre gor hakunde me arandi do men do dum ka yafa min jial fe gor jida fu e be mbiya le commune 5 yimbe didon jeyon jeego hono duwe goddo
dun ko walda e yimbe sefibe joni be be ka kulliti wiide nyaw coronavirus o medal warde do mali do dun be jahan e janjireji mabbe no jiddir fu kulul wala hen kerdemo
coronavirus go gonen
e leji mali do min kolaki hala ko coronavirus o fe jida fu e men biya won musella en jeta fe hunde men bi wonno e gidan goto galle makko an heddi bangi nyewbe fe hunde wala no e makko joni be bi ana le gendi amen dum hala coronavirus nangal hakilan fe ko min jial fu min bawa holade
hono majjun e mahideji didun ka tawe leedi ndi hebi ujunaji didi nangado nyaw coronavirus o yimbe temen joyana wonde sawrade wakkati joni o wayde hakkille lawi dentodi dokkadi di fa yottade wayde jabugol nyaw o le leedi ndi dunke en gollangal ka andarde yimbe famingul wada e do majjun
fedde yimbe re lojaabe gombe le region kulikoro wiama be pabirama ton kaaki tinirde wattu jonono be kani retirade e nyaw coronavirus kanye fa yotto yo mask ngaji ko hurirte e kine wado wado golle fedde noddirte ne jeune chambre international do golleji mabbe dibe noddirta habude nyaw coronavirus fa pabo yimbe le lojaabe Wattu joni en landoto landon ngadangol fode professeur Yakuba Toloba Poinji
Yalla nyaw coronavirus on a wawi latar nyaw ngaydi mi andi di honon paluna
on sait pas comment
neddo anda ko wawi de joni ko warata nyaw on wawi wadde kutteji mo wawi latade hono nyawuji keddidi hono uballa e nandore mudum landi kewdi ngodi do hono no sakitirto
secret do kaddi ten e kabaruji meden joni do nyaw coronavirus don do jettino don gatton dum e nawe juude modon non watta son dento don no wonti be modon
studio tamani
lay lettre yande an yilo do bembe ande de direction national kabaru har jaldi holiti wiide ana sali fuditingol championnat national don ballon mali be baminde dabere tiagal ko federation malien de football don gollide humine ballon mali holiti wiide ana lanidi bantugol ligue 1 e lay tiakite yontere sapo sapego e sapedi de lewru juri walor ndu fabe do en fam kedden aminata jall
fuditigol championnat fide ballon hauri e wakati no gouvernement leindi bami annia udure no kule futo ballon wa fiere le lettre ende horajo kumani do kabaru ngaji bilide ballon kan ko nandi e mum holiti wide annia uddude no kule futo ballon wa fiere sabe mum nyaw gondo do leindi o biete coronavirus le wi aliou husseini maiga haybude challal bibbe leindi fiobe ballon kan ko nandi e mum fa yotto galleji woni darne ministere kumani do figol ballon kan ko nandi e mum so a ewi dunne fedde dunki e andan be nyaw covid 19 o jabi yontere bettinde fuditi gol championnat fedde bietene fema foot ana landini kanyun ka fuditide championnat nyaloba noga dido mbere de timode yontere sapo sapo e go sapo e didi lewru juin garon le odo wakati goto fu holiti wide o mo wondi e landinde kawrtal mo o noddata jottinobe kabaru ngaji fu nokku makoto talatare garonde micintine wide ligue 1 o darnama ila sapo jet lewru mars bettinu sababu nyaw mbietedo covid 19.
Kirkima yo lekki yuruki le yurunde aji korsiki sanne le kabaruji nanatede e do bembe ande de ana holite wiede e ki sawra nyawuji kewdi nyande fu himbe buri nawtarade dun joni e mafeji fu e dun watte yogo do holite wiide ana sawrira do e caldi mudum ko wiya yo dun safare ko wiya yo dun safare yalla dun gonga nonna dun milo tan non fa bidure ne famo e Aminata Diallo Ali Cisse
kirkima yo lekki jogi ki nafaka sannen e lewi dunke e nyandu kulliti wiide wadude kirkiman e nyandu mum dun ka anamu e beedi wiide kasendu dun sawra nyawuji yogaji hono bernde cancer kany e nayun gol sandu ima Ibrahim Sissoko kanko mo docteur dunke nyandu keredem
mide watta kirkima le nema meji anko hujotomi mide mu'ira sabuneji an kirkima darne mawde wonde ko jogi woni wuytude mutongaji bawdi tawede e chalde yimbe o mo ngardina chalde yimbe mo walla nedu ndef mide gollira kirkima ni defuji
e lewi andam be ngari kirkima ana mu isannen e sandu amo ita tobe baleje gonde e yeso amo wawi latade sabunde dun kedoden madam Umaru Basirata kanko mo andan do ngari sannen ko sifi hen
kirkima ana jogi kulleji fa hewi bawdi nafude bi adam won kulleji fa hewi gondi le mako bawdi habude nyaw ngaji bilide bernde cancer nayugol chaldi yimbe amo jogi darne mone wonde de habugol nyaw ngaji gondile ijan yimbe
dum ka etawir fu nyandu majjun jabbitinu ana wawi latare kutteji e cellal bi koy adama remme en non hollitiri dunken en cellal
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
kabaruji gondile region gaji meden de jaran laamu kay hukugol arkilaji tuwa timmi alkamisar jabbene de to kita to ngo hakilo programme national communauté habode buballa do gollidal pesi mali gollerde ccrf kita don gollede sudu doktoro kita kany wadi golle mudon e wi hokkube dum be dumare fu hokama arkilaji joyi milioji jetti cfa soldats en barkan kany e soldats en mali ngati e nokku mo inen dokki walde rewbe nata ati beito gawoto onoku sardine won e mudum materengaji forage watama kake sardingeji kany e awdiji kewdi fu be dokkama be dokkama kile nokku o asavere jabbene de doni sakirab fakke nen sakirab do kadde di kabaruji kedde heda do sede yewtere kale hala hawande an wodi wassalam
Sido tamani.